It's DJ Deja Vu. It's DJ Deja Vu. It's DJ Deja Vu. Nairobi's finest. Nairobi's finest. Nairobi's finest. Nairobi's finest. Nairobi's finest.
Piano, piano. Piano, piano. Piano, piano.
I said, drop, take it. La la. sala, hey wena, oh sala.
We wanna party.
Folk, we wanna party.
Hey Simba, we wanna party.
Everybody now.
Simba, we wanna party.
Now hey.
I sit on your chapeau.
What's up with the man?
Oh, she's
spirit. Swag by no limit. Slick quick for spilly. Rata my city. Oh my city. Demi, 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 demi. Iggy fiddy jiggy. Nogi nyaga my city. Oh she spilly. Swag by no limit. Slick quick for spilly. Rata my city. Oh my city. Demi, 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 demi. Iggy fiddy jiggy. Nogi nyaga my city.
Nikisha lewa, sitaki nigasiwe, niaje msela. Una una ni quiera. I'm sorry if I did you wrong. Ni me kukanyaga. Ni kuyangwa iwaki strong. Ni kisha lewaga. I'm sorry if I did you wrong. Ni me kukanyaga. Ni kuyangwa iwaki strong. Ni kisha lewaga. Iwalo na liwe situmiza mtu. Kwena liwe sijanyacha mtu.
Yeah. so let me one. Come on, what you mean? I'm trying to drive. So she alone sees so pink.
Nairobi's finest. Futela, Yerib, yes, is Panache, Gumnani, that clapping, yeah, never petit pepe, very sexy pepe, man, hey, shy,
shy, pepe.
Hand on board.
Then I went on a money.
Mio jicho lipo nyanya ni shakula kijiti na magoma kipigo kwa klabu mtiti. Ninachojua masela upo mtani kuna dhiki ndo maana singishi hela wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella yapendagi makiki onanana umuziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza. Ni majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza. Ni majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher. A teacher konde. Teacher. Teacher konde. I'm ya teacher. Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Ninachojua masela, uko mtani kuna dhiki nduma na singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella yapendagi makiki onanana umuziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza. Di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza. Na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza. Di majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher.
Anajikosha Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani
ananikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa shabani.
Shoga jana nilinoga, na nywele yako umetisha. Nimesha rudi na oga, iyo nitairudisha.
Kwanza hata usitume tena, tayari shazira. Asa baby ntakula nini, ziri kwa gani asira. Bezidichi makelele bwana, nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana, uhitaji atafeni.
Ananikosha.
Awi. Awa. Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Yebo, eti baby umeniweza kwa bedi, simkumbuki Juma wala Mwamedi. Ila mbona simu yake sasa, taki nijue paswedi.
Anajikosha,
onyonsha tuma, pengine shida mtandao.
Anajikosha,
nikipiga kwa watoa huduma, maelezo kibao. Miso za giza kucheza cheza na mshipangili. Mara gafra kai ya mameza na kimbia pili. Iyo ndinga irika matu anka wapalezeni. Kumbe renda kuvimba tabata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Awi.
Hit up a fan of bitches. Down. Hit up a fan of bitches. Sensation. Yeah.